na vishindo yawaeke.
Wanyamaze, wanyamaze,
utononoke, utononoke.
uzuri, jilinde si babaike, ujilinde na machori, machori wasikuteke. Mpenzi wangu mzuri, jilinde si babaike, ujilinde na machori, machori wasikuteke. Nitononoke, nitononoke, nihifadhi wanyamaze, wanyamaze.